Miss your journey, darling, I see style, yeah, daddy. The queen, the England, of no backyard. When you get a new class, the daddy. This school of that, and no party. You alone have the style, yeah, daddy. The queen, the England, of no backyard.
Real bad man, no muggle in a shot. Straight jeans, cut down foot pants. Everybody up the arms, let me get my glass. Everybody up the arms, let me get my glass.
Bag up them, never dead. Young and they get a leg. Human being never dead. Young and they get a leg.
Men get a kiss of a woman, me mirror play. What happened at the key commander? They did not put your play. Rosa, what to me, but you get a day. When they took you on Rosanna, why will it come up here? Who's the cover? No get that to talk there. Baby, put that up by you.
Sing na 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 na, she got that beauty come for mama. My pens and I was up to poor Yangwani. My pens are yet and Ganyu's when you can it. She gonna police with a fungo kind Danny. Let the pushing on my pens, my father Rani. The baby and Bongoli goes on with him Danny. I'll fungo a moyo daddy when it's a money. Don't give game over and mess a little. Sina, Sina, Sera, Sina again. Sina Paguen, you took it bend.
Boy, fire, you're talking about them in a ghost. Some boy to know how we the girls love the most. Me finger, me wrist, them froze. When them see the ice, them get mad. Me a brand new pop up in the top. Red sun on them, I go grab. Look how much girl where we up. Them free know say I saw it up, but you're not to jump into
the room.
Yeah, all that party I look.
Yeah, all that party I look. I'm a girl named Jana Panalox.
My SP, I'm a phantom. Can you break me just like the motto? My SP, I'm a phantom. Pump in my motto. My SP, I'm a phantom. Can you break me just like the motto?
Ain't no ending there.
papa. Mbwa wafaye nini, kina koko hawa nani. Na marahimu yu, waofombo la samani. Ya kwa kwenye ziti sini, sauti nifika mpaka laki. Kuna wajoma kama nungu mungu, wanakesha kutu usungu. Meri jake chani mtundu, adina kutu ya kizungu. Girl, you have that thing in the car you're in. Girl, you motivate for my life. And I'm your king, gonna get your ring. Cause I wanna make you know why. Girl, you have that thing in the car you're in. Girl, you motivate for my life. And I'm your king, gonna get your ring. Cause I wanna make you know why. Mommy, baby, cool it down.
Everybody knows your style. You say it, but me not believe it.
Where you want it to go, yo, it's all repetitive. Leave
balance is you. Everything competitive, I'm the summer one for live. No one am I for relative, you say you want me to treat the right girl. Look at what to give, hear about my feelings, no. You're not a time for me, love me when you say you want me.
You are the air I breathe, you are the one I need.
Bueno, wanawea wengi sana na wamejaa fitina. So let me say it in ISS, just a kiss for you. Unanipendeza sana kwe mama. ISS, glad to call you mama as you call me daddy.
Melon on the success, na punga hat trick, you know the jet way joy, fish are happy. music. Tangu pinge kwe mchezo singo hot, 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 hot.
Unia nizamishi, ama uniweke nishi piki yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu. Mwishowe, ananigeukia. Dunia nizamishi, ama uniweke nishi piki yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu. Mwishowe, ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani. Wananigeukia. Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wananigeukia. Namwamini daktari sana. Rafiki yangu anamweka kwenye life support machine. Kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga. Mzalishie mtoto baada miezi tisa. Mkunga anamgeukia. Mtoto anamgeuzia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda. Wananigeukia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda. Wananigeukia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda. Mwanasiasa aliniomba kura, akiniahidi yote atatimiza. Baada ya miaka tano anarudi na kitambi bila kutimiza. Ninampa staka jirani yangu, nilimwamini kufa na kupona. Nikitoka kwangu naye anaingilia kuzali na bibi yangu. Nikihaso juu chini ili nivuke boda. Wananigeukia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda. Wananigeukia. Nikihaso juu chini boda. Wananigeukia. Nikihaswa juu chini ili nivuke boda. Wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani. Wananigeukia. Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani. Wananigeukia. Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu. Wananigeukia. Dunia nizamishe, ama uniweke nishi peke yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu. Mwishowe, ananigeukia. Dunia nizamishe, ama uniweke nishi peke yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu. Mwishowe, ananigeukia. Bibi yangu kigeugeu, pata wangu kigeugeu, mkunga kigeugeu, wanasiasa kigeugeu, rafiki yangu kigeugeu, fundi wangu kigeugeu, dereva kigeugeu, kondakta kigeugeu, bibi yangu kigeugeu, pata wangu kigeugeu, mkunga kigeugeu, wanasiasa kigeugeu, rafiki yangu kigeugeu, fundi wangu kigeugeu, dereva kigeugeu.
This spin.